Studio Kalango kebaro jomode fulfulde enerko kebaro jomede nimbi nilade do inde leede med Africa bieteda Mohamed Ibn Samba sema tawa jangande leede med Niger ilukenga nani favori joni enda mbie Natalie Provest dumwani anakoko habaru enda dere leede Do inde bien television bien tedo TV 5 commande kanko du o fadama do kojol manil dol habaru renda on kepam pam Fawar dande ni bien magaria rafi hite kura no wada denda nimbe ujinaji keme dido ko wondi denda e sadorma no hada dun enda heba e kumtari Enderi yotere med hande pindido ni dartana denda e capital erol wie tengol denda BPC no ni der kibaru jimodon on nanandu Madala Sakira Betawabe do Studio Kalanguno Ketini Habaruji fulfilled the commit Omar Hamajanga Tao Korijam here to Abom. Noni and their Koi Kabaruji met any Bien and Anatumwani Wakilu Nilat or Do Inde Hano Kaujit or Fila Bindi Dumwani Kaurala Late Africa Yanagan and Beated Mohamed Ibn Sambas Imotauda Jangal Ilukengam their lady met at Niger. Bia Handel Subana, what you call what it end a jangle in the region Modi for help on Darot and batte dum woni sador matawade to enda ndere wuro difa
mana jangal gal woni tunto wade golle de warobe no waddana himbe balla he no fi domol leedi wonno wadire der leedi tifa der huber nyema Mohamed Ibn Shambas wadidi bazum Mohamed ministre kawjido fil reedu leedi joda hali lawan magaji ministre kawjido fi balla e kebol mosola bonondaji fode kamara gondon jodi do inde dental leede duniyaru e Ibn Shambas o no tawa handen illa subaka der leedi tifa e jeyi be jewoyi no kure ittane do inde ferobe tawane der wura garin wanzam der no kurde himbe ujunaji laso e jo tawaton garki mabbe ki der leedi difa foto diri he kipitaki gom gadaki der jamma hakkune laso e go e lewru juin kipitaki ki wadama der chebori ari kukuri hore hudo wuro kabalewa jungo e dane hedde e wenu chad wakati studio kalangu nodduno tawado gom der chekantaraje den o wi'i ko lima mijo gom warama be teti telfungaji himbe no kuje den be kebi du cede e nyamdu ko be dilliti
nonni e der kibaroje med eni ano debbo bi'e teda denda woni Natalie Prevost kanko du o fadama denda e kokkol mak nildol denda habaru der leydi med Niger do inde dum woni television bi'e teda TV 5 nonni denne dum ni ministre kaljido filla mbi'an habaruji denda der leydi med Niger kanko lildimo de rongol ko tawe dum woni hano gollal makko kanko gal yaabi denda ayaje nay lewru jeune de dubu jinaaji didi e sappo biti didi nonni dum ko wadi ni hande subaka ni an hojobbe amin habar be jey denda to bi o baba alfa kakelido nda filla sudu habandu nyame seketti do nanam yewterna dunde chaka makko e biyetedo Habibu Garba
Les autorités de la 7e République ont décidé
Horebe be lamu zaman jeedi dabbu be goni ibe gada bawde mabbe fu no watta ko labi kokkobe kibaruji jaabe do tabe jolbinane do kokkugo bibbe leedi habaruji to be gonde billa kokkobe kibaruji do jaabol labi demokrasi min kawran tewten hakkeji gondi no jaabe do filla kokkol kibaru Ministre on so hore mun wawta wurtini andini komin gala minen jolbinane der golle amin no hani o ada hora ko makko no hani o fama anda andina habaruji labidi hana ya bede der labi demokrasi dum wadi di leydi Niger fu no wodi lawol hokke habaruji ko kobe kibaruji do golle mabbe non e kokka habaruji di
a le devoir d'informer le citoyen
fonde kerol leydi med Niger yahade mali bien dun dejina ke don kay ana toraji latidi tawanodi don sabu dum woni pota nati chaka mabbe amma dun hadai do ndan guykaji e barondirol no tawa do ndan dun ko lati de ndan Boubacar Diallo horejo dun woni fedde durobe to ndan de leedi Tilaberi be ngadino de ndan kawral potal chaka dun woni mbi elleni didi dawsani be dun woni pelli di mali e fawari joni fulbe tawabe de ndan kero leedi meden beti laberi durope. Ande subada oni umwadi kwa yewter nati chaka mako e bandi min biye teto amado mwomeni seke tino nanon umwadi maana potal dot umbe kalti.
Potal onko tefa hakune fulpe e peli mali umwadi. Kam himbe talate e fulpe nijer kambe poti tileberi. Alla wadi be kaldi be poti. Men uodi himbe mali wampe pote torinio kambo ni himbe meneka yago e inshinana. To harzon on to himbe potay fajon ni idum fiodira idum barodira gam barle ni himbe dido pulbe niger dido bara e kambe ko do barana neddo goto abdul ko hande fisibilai potalon wadi harzon on to himbe kawri dum wadi amma har do ton fajon potar watte ko on wada dum ko odon andi der mali to no wodi himbe wonbe hana gada lamo be goni kambe gineji mabbe jogi malfaji mabbe be godi be palake e lamo be palake god to da hana himbe bennon kimbe dum hebi hakkiloji mabbe fu dum wadata gam majjunu midon ba mi yore ko himbe fottube to reunion a zonuji din kam alhamdulillah hande potal wadi to no wodi hala gom ko be jami kam filla ko no do kar har mali ton har masina ton du ko min nani fulbe pudino ada malfaji no gada groupuji hunde non idum hurjini gam majjunu min goni biden jama har lamu Niger. Seni anani goddum wadi har leydi Mali na har Nigeria. Seni en kakkile fu no warande leydi de leydi di med.
Bienni an ko ndarta denda banciyal mangal gal leydi Nigeria kakkili gal do filla be chaaje illungal wonno denda seko seko. Hande be ngadi denda be libbi hano cede nera dun ko lati denda dollar hokka sembe ga hande bien dollar goto no yotti denda neraaje keme didi e chapande jeegon ko andano dem do bien dollar goto no tawano bien hano neraaje hemre e chapande jeedde dun ko lati denda dun waddanan sadorma mawdo denda lumo tobe mawbe tawabe tenda ndere region mamaradi e faware joni nimbe lati be lumo tobe wadobe denda beccaji bandi min tawade tenda maradi bi etedo Muhammad Maman secretino do nanon ko way
muga nama hangi
igidam to amin minen wadobe becca chamul cede de huno non ko wodi gam yade yeso de garto wannu kuje majje to de andan minen wadobe becca midan andi fuuno becca wadirte den no to neddo waddi neraji kema jeegom e sappo min kokkata na dum na kema didi sefa amma handen to neddo waddi neraji kema joyi e lasoyi tati e joyi na neraji kema joyi e lasoyi tati min kokkata na dum na kema didi sefa de gonga chamul cede de huno wodun non to amin gam enyol majje min elata minen weccobe e lumobe adobe gineji yare der leede yasin de ni de jeyni min kebata ko gasi fu do gadol becca sey min chama degom du min kebata wecci du to lumobe du dum libambe pirkitik
tanda chenje na zakai baka mamay de kodenka
kenga subaka ni denda der galle meden nyame bien waldere hokkobe waldere sukabe jangobe denda hano kokki noddi hokkobe habar keba tabintinde denda e alla cede kokketede denda sukabe jangobe be ngala denda talkur ko wurtata no hebbe de region nem wietebe ISN e alla minister kajide do fila jangirde mawde wietede Ben Omar ko hakke kino denda cede kokketede denda ano de tajama denne dum woni minister on wi de waba jarade denda do ujinaje mbi'e e chapande tati nonni Useni Sambo o woni kawjido filla committee biyetedo yeseno dodande Habibu Garba kettine nene koy
ce monsieur considère qu'il va amener des réformes
ministre o ko janani wadda battitol gon dum wadi min kawri min burtini hala Yasin Lasara o do tire de o sukabe e kol godube bourse o kete ujine waranja o wartira dun ujine laso e jeego ministre oni ko jana leydi mendi wala jawdidi yobata sukabe e kon idabel do o mi jana ni o waddam battitol do gollal gal o tawi wobbe gadi min miccintina on o buray lebbi didi ko o fuddi golle fa o wi'a o waddam battitol der fi amin minen gatta dane mawde ko fedde amin ISN no wadam durwo mum fu ta hakke mum yaabe do ciede ko be balla ta han sukabe e kol ko eti aide sociale dum acce no dum wontirno hano demmun nonni ni yamo be godi be jonna ta dum jonni
e quel secrétaire qui veut imposer aux agences ne puisse pas être exécuté
hande subaka minister meden kaljido jangirde mawde denda biyetedo Ben Omar wadi jangale e jangirde mawde de tilaberi batte alle holloyde denda woni cede kokketede jangobe mawbe be universite denoni hanon der halaji no hunde no kolati denda de tajaka bandi minita wadde tenda biyetedo Isa Karimu o waddani min denda hala sekettino denano
Bon, je sais pas qui vous donne cette explication.
Ni anda moy hokki on habaru butol cede mum. Mi do andi ni ko dimma cede gomno don ittade gam wallude jangobe be sarobe mum en gala bawde. Sarusi Anab ko ko cede de no don no dara moy hani hebade. E daran du no wadete ko jangobe hewbe keba he majji. Der wombe no tefa keba cede de no tawa wodube jobti. Tawidu labi laamu leydi wi'i ko ir himbe be kana hebude he cede. Cede de du hanube hebude he majje woni. Worube no janga e gala fu ballago sarusi Anab o woni no dara ficcede de
va bientôt sortir ce texte pour nous dire qui et qui sont bénéficiaires
mbe ani der département magariana tawande région zender na wada nimbe ujinaji keme dido ko tawda sadorma sanne e rafi hite kuram dun doni wada nimbe sadorma sanne ko lati denda no hada be faykum tari to endam mbi eni bandi min lawrati Ibrahim Gado o yewtidi e lamin Haruna horejo radio kitari margaria seketti no don nano noy sadorma on wontirto enda
zahiya hora mu hora samu matsala tayyawa
wakati kubogo fuddi denni min fuddi hebude matsala hite kura matsala ono woduno amma kubogo ni wari be dimu dego min yalla hite wala misali joni kusuma yerwari himbe no kajaage gam fewnude kujje ciriyaade gam kumtari amma ge wala base seni jamma har jamde jeetati ko ge wartire dege wartirama du ge walata dego nga wuro magariya e ko wonno fili dum fu wala hite kura
to onno di gollobe ni jelak dume be bi on
miden jama amma seni be bi amin de gonga hana he mabbe gacce den goni be anda duno be gadata be biata min du de musala majjum hebete ni o ya ni himbe burdi der majala o kaden hande burna himbe fu heti he hite kura de luma ku non na de ko henon fu toge wala du burna himbe jibake
mutane ko babu ta komi be yeta ya gaskiya
kettine sigilaji studio kalango kadi to tawado der duniyaru do facebook studio kalango
Facebook Studio Kalangu.
No welcome sanne mido feccide dum.
No matire ngare e yewtere men pindinal. Yewtere men pindinal doni hande ndartana danda e keptol gadangol hande subaga na biya puddangol hande subana on. Gol dubu jinaaji didi e sappo e jeegon. Leedi medde Niger funo fotingol wada dun de ni ye hawroy denda na wada. Hande sukabe jangobe filotobe ujinaaji mbi e hembre e sappo e jeenayo. Nder mabbe no wodi rewbe denda ujinaaji sappo e tato. Dun do ni tawa denda der cuudi tobe njatobe pilodon cuudi kambe tati e chapan jeddi e joy le nyame do doni ndi hana hakkilo tobe do filla ndaral do no tawa do enda sappo e jettato tawabe e jonde do enda der jangirde mandu wi etende CS Mod Lazare yernino be kollirde enda be bi e captain gol wadi fawodi do enda kettine nana bi etede Abdullah Wali
le déroulement c'est bien passé
no woni no yahira no wodiri billahi kini har on der sukabe ekol wobbe der mabbe garay buray dido na tato der sukabe ko talki mu en hano hubay ko hokkata be lawon nonni be nah der cuudi hono pilaki dey min ko di labi no watta ko ni be gada pilaki mabbe ki nonni satarma sadda heppata ko darta hitane hikkade minister kawji do e filla pilaki wadi bawde mu fu do ko darata fio basu baka o himbe halsiya gari deki gite gada halsiya pelle kewden don ko hawji filla guikaka dun wadi hitane hikka min gatti dane e jangirde fu fantina fawoda do ko watti
aux élèves candidats le contenu de ces dispositions
gada majjoni bandi mi biyetede Asuman Sina o yewtidi e lokolibe latibe denda tawab dabe e captaingol o wodi biyetede Atiku Saidu e Adam Abdou Hassan nebe kalirani nimbe saketino don pam
vraiment nous n'avons pas rencontré des
mingi ay sadarma fu min gada na redaction kan he etidi texte dum be jami on redaction on e jama na min tamde didi do redaction on go oni jeccho den do hala tawaka der texte on hala ida bakando kan woni min jeccho do julde leydi men hano ko leydi men lati hano independence na o hebi jam gori ya hore mum min mi subana jamde dida bon dum wadi ko cubidan gam labi kewdi mido yahata julde leydi men hano ko leydi men di lati hano jam gori ya hore mum hada miijo ko a hebam mido miijo min kay no mi wi iri dum mi wi ay sadarma der mum hano har redaction on mi wadi faawodi mine ela dum yaha yeso la sala min gatta na pc mine ela allah hukumin saa
on suyat bon chance sarama
nani bandirabe ami hokkobe mi habaru nangude maradiade tilaberi be bi keptongol wadi no wodire bako mbi en janginobe latibe den da kire keno fanjado en da e murtere sakirabe do wonto kibaruji med e fulfulde tili eden ngago jon kambe leedi tinen jangato gaddeten do en da habaruji ko